na kopembeleza, Pepe na kopembeleza, Pepe na kopembeleza kama mtoto.
Hani wewe,
Pepe na kopembeleza, Hani na kopembeleza, Pepe na kopembeleza kama mtoto mdogo. Nikushike kidogo, nikushike kidogo, nikushike kidogo, nikushike kidogo. Hani wewe, nimeteseka sana, siku zimeenda, nimehangaika kweli juu ya pesa.
Wewe baba, wewe,
oh, oh, wewe baba, wewe wangu, wewe wangu, wewe wangu, wewe wangu, wewe wangu, sote wangu, shangaza dunia. Shangaza ulimwengu, shangaza dunia, shangaza ulimwengu. Jinsi unavyonipenda ninavyokujali wewe, no. Pepe nakupembeleza, Pepe nakupembeleza, Pepe nakupembeleza kama mtoto.
Hani wewe,
Pepe nakupembeleza, Hani nakupembeleza, Pepe na kope meleza kama moto chomo.
Moyo na nafsi na bidi ukubali, huko nilipotoka niliteleza, kupata afya na hiya padhali, ni juhudi zako staki poteza. When I say I love you,
basi niamini ni wewe.
Kwenye jua mafua, milima mabonde na wewe tu. Siongei mimi bubu, antena haisomi chenga tu. Na moyo wakiufungua, alimeta jina lako tu. Wewe ndio my sweetie, sweetie, sweetie. Wewe ndio my sweetie, sweetie, sweetie. Nikupepe, nikupembeleze kama mtoto mdogo, nikupepe nikupembeleze kama mtoto mdogo.
Pepe nakupembeleza, Pepe nakupembeleza, Pepe nakupembeleza kama mtoto.
Hani wewe,
Pepe nakupembeleza, Hani nakupembeleza, Pepe nakupembeleza kama mtoto mdogo.